Onyagala nyo kumatira nyo. Mutegu ya myusi nasoka ne kutyamu ganda bumu yaye ebyalavu nembifisa kankoyo kukaba nabikoa omutima bambenya banjoga banimba zenga banumya ebyalavu babivako bada kunsimbi nebyomukwano nembivako zatali nansimbi. Nalimanyo nimba kakasizo njagala obebyo njagala nange nkwagala. Nalimanyo nimba kakasizo njagala obebyo njagala nange nkwagala. Wafuka mtu wange eyanyweze chigambo change kakutwale mubantu bange weyakuma ebyama byange. Wewe wajja nemfune dembe walinta kumireme watuko ndieno kumeme na manya umeki umaini wame kati chuko basalize onaho abalemwa ze kukwe nalalira kasukari kano gaye. Nalima nyonimba kakasizo njagala obebyo njagala nange nkwagala. Nalima nyonimba kakasizo njagala obebyo njagala nange nkwagala. Onjagala 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 nyo kumatira 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 nyo. Onjagala 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 nyo kumatira 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 nyo. Kati chuko basalize unabo abalemwa ze kugwe nalalira kasukari kano gaye. Nalima nyonimba kakasizo njagala obebyo njagala nange nkwagala. Nalima nyonimba kakasizo njagala obebyo njagala mutegu ya kwagala. Onjagala 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 nyo kumatira 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 nyo.